ready for this, man.
Stop.
Let's go.
Mr. Sid again.
Mr. Sid, what up? Cali Rap Jones. One, two, three, let's go.
Alex is on the beat.
Akaka Toto Bala. My girl, my Toto. Pastel Kako Fit to you, Toto Nanga. My girl, my Toto. Kako Zo Atakawe Kunye Jinsa Odera. My girl, my Toto. She's the girl of my dreams and she lights up my life.
Fanya kitu misi wezi ku explain tangu kwone kwa ndoto wa heri. Na mina taka jua if you feeling the same. Namu ona kwa ndoto, namu ona kwa dream. Na vemi ni mutu social na kutaka in my team. Nikona plans za kupea maisha moja supreme. Naweza kufanya royal jumi up and you king. Mini metuma kwa kutoka kwa Mungu. Setani zaina jua amejana majungu. Malika safi si basi apigwe mundu. Kakiswa ili apati na mpati zungu. What up mama, yeah you looking hella spicy. What's your intention, Willie? You trying to entice me? She look at me and she like, it's highly unlikely. You wanna get a pass only if you wanna wife me.
Baby, I don't wanna waste your time.
Mama,
I just wanna make you mine.
Mama,
baby, be with me for life. Namu onanga kwa ndoto.
Number
one.